Genie X Double Six.
Inan. Another one, no. Yeah. Now. I give you this love, now. Big gift from my mother, oh, so lele. Ole wako. Be careful. Understand the one me now. Was a proud of you for all of them. Now all of them they call me shem. In the know is Uriya kina kasoro mese manini. Ila wangu ananajua amu amini. Sio rada sio sura kote yamsini. Kama wana kasoro aoni wakwenu nyini. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Cute girl, she's in my cute girl. I feel it, she changing my settings. From body stuff to good things. Wonder, I call her wonderful. Nobody loves her the way that I do. Miku wanae na Johnny Koju. Kizuri ya kina kasoro mese manini. Ila wangu ananajua amu amini. Sio ratha sio sura kote yamsini. Kama wana kasoro aoni wakwenu nyini. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Kasoro aoni wakwenu nyinyi. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika. Wakwangu yuko mwa, yuko bomba. Wakwangu yuko fresh, kakamilika.